Yes, you was when you were a katonda.
Praise Jesus, my children of
God. Katonda engalo ekigambo kyatubuulidde.
Add God a hand clap for the word he has taught us.
Ekitwongera okuteekateeka ng'abaweereza be.
Which more prepare us as ministers.
Abayigirizwa be ddala.
His real disciples.
Ng'agamba nti munywera mu kigambo kyange.
If you are in my word.
Nga muli bayigirizwa bange ddala.
You are my true disciples.
Era twebaze n'abaweereza.
Let's thank the ministers.
Bafudde emizindaalo.
Those who have made microphones.
N'atusaako eddoboozi lye.
His voice
okuyita mu musumba Benjamin
through the pastor Benjamin
wamo no musomesa w'ekigambo Vincent
and the teacher Vincent
no musomesa wa Bible
and the Bible reader.
Twebaza Mukama,
we thank the Lord
w'ekigambo kyetuwulidde
for that word we've heard.
Nga tuyigira ku ebyo byasooka okubaawo,
we learn from those who first existed,
ku baganda baffe abaakola okuyitibwa okufaananako ne kuno kwe tulimu,
our brethren who did the call like we are in.
Bwe tuba tusoma eri mu Baruumi esuula eyomwenda,
when we read in the Romans chapter 9
nesule yekumi
and the chapter 10
nga zitulaga okuyitibwa kw'eggwanga erya Isirayiri,
they show us the call of the nation Israel,
okuteekateeka amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo,
for the path of the Lord Jesus Christ,
okutulokola mu nsi yonna,
to save us in the entire world.
Naye ate ffe ng'eggwanga erya Uganda ku lw'amawanga gonna,
we as the nation Uganda on behalf of all other nations
agali mu nsi,
those in the world,
atuyitiddwa okuteekateeka okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo,
to prepare for the coming back of Jesus Christ,
kutwala abatukuvu be,
to take up his holy ones,
so nga twegendereza,
and we get be careful,
nga bwe tuwulidde mu Bakolinso ekisooka kkumi,
as we've heard in the first Corinthians 10,
nti ebyaba ku bali byaba byakuyigirako gye tuli,
happened on the others, we are examples unto us,
obuteyisa nga bo,
not to conduct ourselves like them,
kubanga bangi ku bo,
for many of them,
bwe bakkiriza,
when they believed,
ne batanyweza kigambo ekyo era ne batanula okukola ebikolwa ebitasaana mu
kkubo,
Katonda n'abazikiriza, newankubadde nga baalya ku mmere y'ekigambo y'emu era ne banywa ku mazzi ag'omwoyo omutukuvu
geegamunaye
bangi ku bo Katonda teyabasanyukira olw'ebikolwa byabwe. So kansubire tuyigiriziddwa okuyiga bwe tuneekuuma,
naddala
mu kiseera kino Mukama waali kwegamba ebitaala bitutta, twabadde ku kitaala wali ekimyufu nga
kitukudde
okuyingira mu buweereza bw'okuyitibwa kw'eggwanga,
naye
kati tuli ku kitaala kiri awo
kyakaoguli
kiri awo kuyeraawo papo abeera orange. Orange.
The orange light.
Aze kati yagala kututta tusimuwe naye
agamba.
Green anati kukwaka naye.
Green is about to shine but.
Agane danga naye sinaba naye nga sinaba.
I'm not yet.
Okusimula Focus of God TV.
Lose Focus of God Television.
Ne Focus of God Radio.
Focus of God Radios.
Bani abali ku side yange.
How many are, who are those on my side?
Yes, he was.
Praise Jesus much.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus.
Tugenda kuba tusoma ku ekyo leero.
We are going to study of that today.
Oli ku side yani?
You are on whose side?
Eyomulabe.
Of the enemy.
Oboya awagira.
Or the one who supports.
Era akora obutuukirivu.
The one who does righteousness.
N'amazima ga Katonda.
With the truth of God.
Oli ku side yani?
You are on whose side?
Eyomulabe.
Of the enemy.
Oboyo awagira era akora.
Or the one who supports and does.
Obutuukirivu n'amazima g'ekigambo kya Katonda.
The truth of the word of God.
Side yani?
Whose side?
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Ekiro ekyakeseza leero.
The night which dawned today.
Omwoyo omutukuvu yayogeddeko gye tuli.
The Holy Spirit spoke unto us.
Mu lwatu.
Openly.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Ngagamba nti ebiro eby'okuta Focus of God TV bituuse.
Say time of losing the Focus of God Television has come.
Oluvannyuma okuva mwezi ogwokuna.
After from the month of April.
We atwongera omwaka.
When he added us a year.
Nga twakagutwalako kati emyezi giweredde ddala mukaaga.
So far we've moved neat in the 6 months.
Siwe guli.
Is it not that? Yes.
Gutuuse wakati omwaka.
It's reached the year in the middle of it. You thought it's a long period?
Yes, you was when you
praise Jesus much.
So na tubuza.
And he asked us,
tuli ku side yani?
We are on whose side?
Yomurabi
of the enemy
oba omuwagizi era akora
supporter and the one who
obutuukirivu n'amazima g'ekigambo kya Katonda.
Righteousness and truth of the word of God.
Byavudde mu kwolesebwa.
They came from the vision.
twabadde mukwolesebwa.
We were in a vision.
Nga nina okulwanisa Jezebel.
And I was meant to fight Jezebel.
Omubaka wa Satan.
The ambassador of Satan.
Era akulemberamu abarogo.
And the one who leads the sorcerers.
N'abaweereza ab'obulimba.
And the false ministers.
Abeekwese mu linnya lya Yesu.
Those hidden in the name of Jesus.
Tugenda ababadde wateekeddwa olulwana.
And we went where they had prepared the fight was to take place.
Naye mu lulwana olwo.
But in that fight.
Nga tulina okukozesa enwana zonna ezibaawo mu nsi.
We are supposed to use all tricks of fighting in the world.
Ebikonde.
Boxings.
Kicking emigere.
Kickings.
Kungufu.
Kungufu.
Ebitara.
Swords.
Chanku.
All Chinese styles.
Na buli lwa nga tulina okwesibya okulwanisa paka anaasinga.
Use all weapons till the one will be the one to win.
Ebyo twatuuse mu kifo ekyo.
But when we reached that place.
Ababadde wagesebwa we twali tulwani olutalo.
Where we were to fight that war.
Buli side yaleese omulwanyi waayo.
Every side brought out its warrior.
Ekanisa ya Katonda.
The church of God.
Yasindise nze.
It sent me.
Ekanisa ya Satan n'obulogo bwe bonna.
Satan and his soul.
Nesindika Jezebel.
It sent Jezebel.
Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus much.
Naye bwe twabadde nga tutudde.
But as we were seated.
Ababadde bampagira.
Those who supported me.
Mwabadde mu aba new generation.
It was you of new generation.
Nga muyise ne bannammwe okuva mu kanisa zonna mu nsi.
Called your brethren from all churches from the world.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Ate mune n'oli nga alesa abawagizi bwe era batudde ku side.
Jezebel brought support and seated on the side of her.
Wabula.
But.
Ne tulwana.
We fought.
Okutuuka ku by'okulwanisa ebyabadde mu masekati.
Reaching weapons in the Middle East.
Naye nga.
But.
Waliwo misses enkola mu kutema.
There are misses I do in attempting to cut.
Kubaba tusinganye tuli ku byakitala.
The founders we are fighting using swords.
Kitala ky'ekigambo kyange. Ndowooza mu lulimi luli olukyusa.
The word of God you just changed in the language.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Naye nga ntema ngulumu mutema.
I attempt to cut.
Awamu nga ndabira ddamba nina okumutema.
At times I have cut. At times I see I'm meant to cut.
Naye nga simutema.
But I've not cut.
Kumutemere ddala
nina. I try to totally cut.
Ngekisote kituutu.
And the sword does not penetrate to reach.
Kati omusajja omugulumivu obulungi ow'amaanyi.
One tall strong man.
Gwe tumanyi oyo ali mu ffe.
Whom we know the one in us.
Najja avaayo.
He come arose out.
Nanga mulisooke mulekeraawo.
First wait. Stop.
Ne tukyuka ffenna ne tumutunuulira.
We all turned looked at him.
Nafe abadde balwana ne tusooka tulikira
abadde mu kisa. We hope to and the field.
Ndi ku Jezebeli muli
bwe. I am Jezebel fighting with her.
Yagambye musooke mulekera.
Other said you first stop.
Kati nze bwe namuwulidde ne ngamba oyo ye musajja ow'amaanyi ali mu.
That one is the greater one in us.
Asobola okuyimiriza olutalo.
Who can stop this fight?
N'addamu n'ategeka buto.
And then re-prepares a flesh.
Ne ninda mpulire kyagamba.
I waited to hark to what he says.
N'akyukira adde kusaidia yange.
And he turned to those on my side.
Aba new generation ne bannabe bayise.
Generation are the brethren they called.
Kuva mu kanisa mu nsi.
From churches in the world.
N'abagamba.
He told them.
Ani ali kusaidia fe.
Who is on our side?
Ni mwe murugunya.
And you begin to grumble among yourselves.
Katikati ya gutu atubuza.
How can they dare ask us that question?
Fira tutude kusaidia tulaba.
We still seated on his side sees us.
Ati agamba ati ambu atubuza ani ali kusaidia.
Ask who is on our side?
Tutude kusaidia.
We are seated on his side.
Nadamu na abuza. Ani ali kusaidia fe.
Who is on our side?
Mumwe.
Among you. We want it.
Nangene nekwa mumutane ngamba.
So I
kakati atabuza ati abatudde ku side yokumpagira.
Those on the side of supporting me.
Nababuza ani ali ku
side. He asked who is on our side.
Nadamu ogwo ku side.
He repeated the
question. Ani ali ku side ya fumu abatudde
no. Our side or among you sit here.
Biwa badde bampagira
ati abamu. And they have been supporting me yet he asked them.
Katwe yarabinga be murugunya.
When is the grammar?
Niki kibuza abuza
cha. How can he ask such a question?
Nagama kati mumwe.
He said among you
muri mwa bali kusaidia yo mulabe.
They are those on the side of the enemy.
Eh?
What?
Ndutia ndugamba chichi chino.
What afraid say what is this?
Chichi chito kumanga katunde
no. Sit on this side.
Muri mwa tuna kumno tudde no kakati.
Na
ye kati chichi.
Now what?
Chiva kuchi.
What causes it?
Koye naga. Okusinzira kumbaraza mwe.
According to your characters.
Abamu kumwe muli barabe.
Some of you are enemies.
Mwe mule mesiza.
You've hindered.
Ekitale ekyo ekyandibadde ekyammono kyalina ottema.
He used this one to use to cut.
Eliza zonna atema omulabe ne zituuka
n'obwokuba
mulimu abatali bawaguzi abaziyisa ekitala ekyokutuuka
ekyokusaidia mmwe
kakati nga nabadde nnwana
naye
munga nina te okulwana ku saidi nganzi
ate
n'eyammwe
abawagira
naye ng'ate mummwe mbawagira mulimu abanafuye ekitala kyammwe oba olutema lwammwe nga bwe ntema olutema lumu lwa lwange olumu nga lwa kanisa
naye
ng'olwekkanisa luno terutuuka n'agamba embala zammwe bwe muwulira ekigambo temubeera bakozi era bwe mugamba temuli bawagizi abawagira ono lwaki buli kigambo kyababuulira nga mukisomera mu bayibuli temukikolerawo kiraga temuli bawagizi oli bamulaba era saa yonna mugenda
kyuka
ne lulya nnyo Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Na kati njagala munkakase mbawadde ebbanga tono.
Prove me, I've given you a short time.
Bali wa abali kusaidia.
Who of you are on our side?
Aba abawulira ekigambo.
Those who hear the word.
Ne bakikolerawo.
And they do it immediately.
Abo banabira kusaidia.
Those who want to be on our side.
Nagalawo olulwana.
Shut the fight.
Nagala lugenda lujja kuddamu
olulwana. He said it will be postponed next time.
Nemubuza kiki ekyo.
Asked him what is that?
Nangamba mugwe kuna focus yalino genda ku mulwatu
wa. Focus was officially on.
Nina yimiriza lwansonge yo. Waliwo abatali kusaidia.
But reason they were both not on our side.
Naye ate biro bituwedde kwa sigadde miezi mukaga
byokka. Men with only 6 months.
Badde no kujamba bulire lwaki.
I had to come tell you why.
Lwaki byayimiriza.
Why things were stopped.
Yes, you have
praise Jesus much.
So, Abuganda.
Now, brethren,
yes,
come ahead and ask a question. You are on whose side?
Well,
I remember when he winded up, he said, whether his brother, whether his wife, whether his child,
can't hear what did Jesus
do it as they have heard, it's not on your side. I got afraid saying
that.
Even a child in the flesh, even my wife,
can't
hear the word, not on my side. I wanted. How can I be with them? They're not on my side.
Nangamba watumi wa
lwakigambo. You are sent by the word.
Era atabira ku lwakigambo. Tabira ku
side. The word is not on your side.
Yes, you have
praise Jesus.
Ekibuzo kirindi.
The question is,
uri ku side yani?
You are on whose side?
Ngatufuna bagenda ku mpewo za Focus of God TV.
Go on the air of Focus of God televisions and radios.
Uri ku side yani?
You are on whose side?
Eyomulabe
of the enemy,
obo muwagizi era akola
supporter.
Tukirivu na mazima ga Katonda.
Righteousness and the truth of God.
Kwango yizo kubo tudde ku side yano.
See that on my side bar.
Musajja sebo yazina atubuzo ekibuzao.
The question there.
Ningari tudde ku side
sebo. See that on the side of seeming to support.
Chanti isiza.
I got so afraid of that.
Wo chibulira oti.
How do you hear such a statement?
Amutufu tudde ku side.
You sit on your side.
Najja nakubuza.
And come ask you.
Ubaddo kuba nenduru mukasera ako
wagirode mikono inga. As if you raised your hands in support.
Nina just ayimiriza na agamba.
Come stop
muri ku side ya.
You are on whose side?
Ayaya.
My goodness.
Ebitala pababadde balwana twali nzena kubu.
We fought
na kugamba nti batugambe tuyimirize.
We said that after us to stop.
Kwangu lwagambi mulindeko.
When he said wait.
Itwekanga. Nabuliza aba nachukira ali kusaidia
abaji kusaidia.
Muri kusaidia.
You are on whose side?
Numulabe natya.
If the enemy got afraid.
Obedda ninaba wagizi kusaidia.
Oh look, I had supporters on my enemy's side.
Yes, he was
raised Jesus.
Naye nga bwatugamba nga tutandika okusoma kwekyo.
Tells us as we begin to start of that.
Okusinzira mu Yosua sura ya 10.
According to Joshua chapter 10.
Onyurabiri mwenya.
The verse 24.
Yogeranga agamba bwati.
He spoke as he said to this.
Joshua sura ya 10 olunyurabiri mwenya.
Joshua chapter 10 verse 24.
Awo bwe bajjamu bakabaka. Awo bwe bajjamu bakabaka bali ne babaleetera Joshua. Joshua n'ayita abasajja bonna aba Isirayiri. N'agamba abaami ababalwanyi abagenda naye nti mujje. Musse ebigere byammwe mu bulago bwa bakabaka bano. Ne bajja ne bassa ebigere byabwe mu bulago bwabwe. Olunyo lwa 25. Joshua n'abagamba nti
temutokolindeko. Lunyi lwa kumeka?
Joshua.
12:4.
Tatuddeko wago. Yali Yoswa 5. Yoswa 5.
Joshua esula ya 5.
13.
Joshua esula ya 5 lunyi lwa 13. Awo Joshua bwe yali ng'asembedde eri Yeriko, n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba nga wayimiridde omuntu okumwolekera eyalina ekitala ekisoole mu mukono gwe. Joshua n'amusemberera n'amugamba nti oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe.
Ekibuuzo kiri awo.
The question is right there.
Yoswa esula ya 5:13.
Joshua 5:13.
Alingira omusajja akutte ekitala.
A man holding a sword.
Ayimiridde eri mu maaso.
Stands ahead of him.
N'amubuuza ekibuuzo.
And he asked him a question.
Owange gwe.
You man.
Oli ku side yani.
You are on whose side?
Eyaffe.
Our side.
Oba ey'omulabe waffe.
Of our enemy.
Nejjukira yali ayimiridde talina gw'atema talina gw'alwanyisa.
Cutting no one, neither fighting anyone.
Yesu yabazibwe.
Praise Jesus much.
Ekibuuzo ekyo kye kyatubuuziddwa kye
kimu. That question the same was asked us.
Omwoyo Mutukuvu yabuuzizza ekibuuzo.
The Holy Spirit asked the question.
Nti ng'agenda okututa tuyingire mu kuyitibwa kw'eggwanga.
Jesus asked enter the call of the nation.
Okwatagana n'ensi yonna.
Which concerneth the entire world.
Okuyita ku mikutu nga Focus of God TVs.
Through millions like Focus of God televisions.
Focus of God radios.
Focus of God radios.
Tuli ku side yani.
We are on whose side?
Eyomulabe.
The one of the enemy.
Oba eyaba wagizi era abakola.
Side of the supporter of the Lord who do.
Obutuukirivu.
Righteousness.
N'amazima ga Katonda.
And the truth of God.
Kabatudire mu konyole 13.
Repeat us the verse 13.
Joshua esula yo 5 olunyi lwa 13.
Joshua chapter 5 verse 13.
Awo Joshua bwe yali ng'asembedde e Yeriko, n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba nga wayimiridde omuntu okumwolekera eyalina ekitala ekisoole mu mukono gwe. Joshua n'amusemberera n'amugamba nti oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe. Olunyo lwe 14. N'ayogera nti nedda, naye omukulu w'eggye lya Mukama ntuuse kaakano. Joshua n'amufukamirira mu maaso ge n'asinza n'amugamba nti Mukama wange agamba atya omuddu we?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Yamubuuza oli ku
side
yaawe.
He asked him, you are on whose side?
N'amudamu n'amugamba kuya Mukama.
On the side of the Lord.
Kubanga omuduumizi w'eggye lya Mukama
atuuse kaakano. The commander of the army of God has arrived.
Yoswa n'afukamira okwebaza Katonda.
Joshua knelt down to thank God.
N'alyoka amubuuza.
Then he asked him.
Kati Katonda agamba tukole ki?
God is telling us to do what?
N'ayongera n'amugamba bw'ati.
And he moved on, he told him this.
Joshua esula yo 5 olunyo lwe 15.
Joshua 5 in the verse 15.
Omukulu w'eggye lya Mukama n'agamba Joshua nti yambula engatto zo. Yambula engatto yo mu kigere ekyo kubanga ekifo mw'oyimiridde kitukuvu.
Omukulu w'eggye lya Mukama n'amugamba.
The commander of God's army told him.
Yambula engatto zo.
Put off your clothing.
Kubanga ekifo ky'olimu.
For the ground you are in.
Kifo kitukuvu.
Is the holy ground.
Lwaki yamugamba kwambula engatto?
Why told him and put off his clothes, shoes?
Omanye engatto eno erimu enjiri.
You know this shoe holds the gospel.
Naye.
But.
Abamu ku ffe bwe twajja tulemedde enjiri ziri.
Some of us
ez'obulimba.
We've retained the false gospels.
Era byemu ku byo.
And there are some of them.
Byakyalaba nti obuwaguzibwa mu eri ye.
Still says that you're supposed to.
Munjiri y'amazima.
In the gospel of truth.
N'obutuukirivu.
In the righteousness.
Temuli bawagizi abatuukiridde.
You are not perfected supporters.
Kubanga yambula engatto zo.
Take off your shoes.
Nti bwandituuse mu mazima n'obutuukirivu bwa Katonda, ebyobulimba bwonna
eby'ensi
n'ebyenzikiriza ez'obulimba n'amadiini, mwe mulina obulokozi obw'obulimba, olina kubyeyambula. kubanga bwaba tunyula mu befeso esula yomukaga kubikwatagana n'ebyambalibwa mu bigere
concerning what is clothed in the feet.
Byatugamba okwambula.
That he tells us an unclothed.
Ayogera ku njiri.
He speaks of the gospel.
Eizo yambale mpya.
Either you clothe the new one.
Mukama nga bwakuyigiriza musana ogw'ekigambo kye.
As God teach you in the light of his word.
Okwambula ebyo.
To unclothe those.
Yonna biwajja nabyo ebitali bya butuukirivu.
All that you came with not of righteousness.
Kubanga ekizibu owagira olinga omuwagizi w'obutuukirivu.
A support of righteousness.
N'amazima.
And the truth.
Naye ate ng'olemedde ebyo ebibyo ng'omuntu. Ebyo ebika n'ennimi n'amawanga.
All things as a person of nations, clans and languages.
Eby'obulogo obw'edda.
Of olden sorcery.
Eby'amadinidini gye wayita eyo.
Religions where you passed.
Eby'enzikiriza ezitali zimu.
Beliefs which are not one.
Nga teziva mukulya n'okulya ekigambo kya Katonda.
Don't come from hearing the word of God.
Era.
On.
Ng'oyambadde eby'obulokozi eby'obulimba.
Both issues of the folk salvation.
Kati ye ng'agamba nedda.
He said that no.
Toyinza kumpagira ng'okyalina ebintu ebyo. Kubanga ogenda kunneefuulira.
You have the things which turn against me.
Era omulaba akyalina ensigo mu ggwe.
Enemy still holds the seed in you.
Sawa yonna gy'agenda okukuza.
Any time he will grow it.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Katusomereko mu Efeso tulabe.
Read us in Ephesians we see.
Abefeso esula eyomukaga olunyiriri olwe 11.
Ephesians 6 and verse 11.
Mwambalenge byokulwanyisa byonna ebya Katonda. Mulyoke muyinze ng'okuyimirira enkweza sitaani. 12. Kubanga tetumegana musayi na mubiri. Wabula n'abamasaza, n'abobuyinza, n'abafuga ensaba mu kizikiza kino. N'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. 13. Kale mutwalenge ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinze ng'okuguma ku lunaku olubi era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. 14. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima era nga mwambadde eky'omu kifuba eky'obutuukirivu. 15. Era nga munandise mu bigere okweteekateeka kw'enjiri ey'emirembe.
Era nga munandise mu bigere.
And you've put in your feet.
Okweteeka teka kwenjiri yemirembe.
The preparation of the gospel of peace.
Tukutte nyo kuchine echenjiri mbigere.
And most the thing of the gospel in the faith.
Kubanga tuli doria eyabuza.
For we had the one who asked.
Omulamuzi Yosua.
The judge Joshua. Nabi. And the prophet.
Arengero omuweereza wa Mukama.
This is the servant of God.
Malaika.
The angel.
Ngaso kuva mu ggulu.
And he's come down from heaven.
Namubuza oli kusaidi yani.
Ask him you are on whose side.
Malaika yamuddamu nti nze omuduumizi w'eggye lya Katonda ntuuse.
Me command of God's army have arrived.
Era n'avunnama okwebaza Katonda kubanga omuduumizi yali azze.
Down to thank God for the command had come.
Namubuuza naye Mukama kiki agamba kye nnina okukola kati.
What's God telling me I should do at this point?
Yamugamba ekintu kimu tewali bingi nnyo.
Told him not much.
Yamu engatto z'oyambadde.
Take off the shoe you put on your feet.
Kubanga ekifo ky'olimu kitukuvu.
The ground you're in is holy ground.
Yali ategeeza
ki? He was meaning words.
Munse y'omwoyo.
In the spiritual world.
Bigambo by'okwambula.
The words of unclothing.
Ye befeso mukaga byekugamba.
Ephesians 6 what tells you?
Kuba kule kuno mpa 17.
11 to 17.
Ndi eri mu bigere yali ananise y'enjiri. Ebintu ebimu bya Misiri.
Feet of putting in the gospel some piece of Egypt.
Gye baali bavudde.
Where they had come from.
Ebikolwa ebyeye eyo makubu.
The actions of the way they are passed.
Nanga soko byambule teeka wali.
And clothe them, put them aside.
Kati nga ino kudda mwana anike.
He has to put on.
Okweteeka teeka kwenjiri ey'emirembe.
Preparation of gospel of peace. In the faith.
Okugitambuliramu nga bweri.
In it as it is.
Kati ekibuzo kiri wano.
Now the question is here.
Gwe obulamu bwo buli butya?
You, how is your life?
Kubanga.
Because.
Ye abuuza ekibuzo.
He asked a question.
Muli kusaidia.
You are on whose side?
Yomulabe
of the enemy
obe eyabu abawagira
of those who support
obutuukirivu
commit righteousness
namazima ga Katonda
and the truth of God
kubanga yayagala kusimbula
he wants to launch on
ayagala kuteeka focus on God murwatu
put focus of God officially
kujija munsi yomoyo je yekolera
from the spiritual world where it works now
focus of God TVs
focus
and radios
God televisions and radios
arukasi ndiko okuyitibwa kuno kwensi yonna
sends this call of the entire world okuli
kugwange lya Uganda
that's on the nation Uganda
oli kusaidiani
you are on whose side
kubanga yagambye
for he say
embara
the character
zezimu kuzadde ziraga obuwagizi
bwo some of what sort of support is on which side
okubulirwa ekigambo
to be preached the word
no gano okukikolerawo
refuse to do it immediately
bula go obuwagizi bw'oli ku side
ki you support you on which side
ni wanku badde ngo tudde olinga atudde ku
side
ya wagira
seated on the side of the supporting
yesu yebazibwe
praise Jesus much
omanyi njagala otegeera ekigambo kino.
I want you to understand this word.
Nti okyuka oba otwala olugendo lw'okukyuka.
You take a journey of turning.
Okujja eri Katonda.
To coming to God.
Naye bw'olisigaza ebibyo.
But if you retain your own things.
Obutakyukira ddala okugoberera enjiri ey'emirembe.
Never changing total check, follow gospel of peace.
Kiwali buwagizibwa eri Katonda bw'alaba.
There is no your support that God sees.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era ne bw'obanga otudde ku saidi ya kulaba saayo n'omulyamu olukwe.
On his side, anytime he sees you'll betray him.
Era olemesa, era oli omu ku balemesa ebigenda eby'obutuukirivu ebirina okugenda mu maaso.
Some of one hindering the righteous things to move on.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus, man.
Omanyi oyinza okubaamu embala ekutwala.
No, you may have a character taking you.
Okufuukira ddala omwana wa Sitaani.
Totally become a child of Satan.
Era omuwagizi w'abalabe b'obutuukirivu.
Supporter of enemies.
N'amazima gonna.
And the all truth.
Ng'embala erabikamu eri Mukama akulaba.
The character is in God sees you.
Kubanga bw'aba ayogera naffe mbikwa abatume esuli ekkumi n'essatu.
This is in the Acts chapter 13.
Ayina bayogerako bonga abalabe b'obutuukirivu n'amazima gonna.
Both speaks to be enemies of righteousness and all truth.
Kakati gwe.
Now you.
Ori ku side chikubanga wandibanga olinga atudde ku side ya Katonda.
Sit on the side of God perhaps.
Ninga sayo na kulaba.
Anytime he sees you.
Omwage na okulwanisa obutuukirivu n'amazima ga Katonda.
Fight righteousness and the truth of God.
Kati ngaga mabwagizi bosina bukakasa.
Say I'm not sure of your support.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
We mugu ogamba otya.
In you what you say.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Katumire biko yabatume.
Yes, read the Acts.
Esule ne ye 13.
Acts chapter 13.
Bikola batume esula ya 13.
Katuve ku lwomukaaga.
Olunyolo omukaaga.
Acts chapter 13 from verse 6.
Bwe bayita ku kizinga kyonna okutuuka epaafo, ne balaba omuntu omulogo, nabbi ow'obulimba, Omuyudaaya erinnya lye Balisa. Olunyolo omusanvu, eyali awamu n'owessaza omuluumi. Serugiyo Paulo, omuntu w'amagezi, oyo n'ayita Balunabba ne Saulo, n'ayagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Olunyolo omunaana, naye Eruma omulogo, kubanga erinnya lye bwe livuunulwa, n'awakana nabo, ng'ayagala okukyamya ow'essaza mu kukkiriza. Olunyolo omwenda, naye Saulo era ye Paulo, bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu, bwe yamwekaliriza amaaso. Olunyolo ekkumi. N'agamba nti gwe ajjudde obukuusa bwonna n'okukola obubi kwonna, omwana wa Setaani, omulabe w'obutuukirivu bwonna, tolireka kukyamya makubo ga Mukama waffe amagolokofu. Olunyolo lw'ekkumi n'olumu.
Owulidde kye yamugamba.
You hear what he told him.
Waliwo omusajja kwegamba bwe batuuka mu kitundu kino.
When they reached this place,
basiŋŋanayo nabbi omulogo.
They meet a prophet who is a sorcerer.
Nga Muyudaaya.
And is a Jew.
Kaakati yalina omu ku bakungu.
Now we had some of the leaders there.
Abagezi.
The wise ones.
Baagala okuwulira ekigambo.
They wanted to hear the words.
Era ne bagenda maaso okuyita Barnabas.
And they moved on to call Barnabas.
Ne mutume Paul.
And the apostle Paul.
Okuwulira ekigambo ekyo.
To hearken to that word.
Naye nabbi ono omulogo.
But this prophet is so sorrow.
N'ayagala okuziyiza omusajja ono ayagala okuwulira.
To deter this man who wanted to hear.
Ekigambo kya Katonda.
The word of God.
Naye omutume Paulo ng'ajjudde omwoyo
mutukuvu. Apostle Paul filled the Holy Spirit.
N'amwekaliza n'amaaso.
And he looked at him.
N'amugamba.
He told him.
Gwajjudde obutali butuukirivu.
You filled of unrighteousness.
Era omwana wa Setaani.
And the child of the devil.
Omulabe w'obutuukirivu bwonna.
The enemy of unrighteousness.
Era.
And.
Tolirekerawo okukyamya makubo ga Mukama waffe.
You not cease to pervert the ways of the Lord.
Amatu amaro amagorokofu.
The right ways.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Omanyo inzo okubera omulabe w'obutuukirivu.
You know you may be an enemy of righteousness.
Era omulabe w'amazima.
And the enemy of truth.
Nga naye olina engeri gy'olinga ali ku sayidi yaago.
The way you seem to be on its side.
Kubanga ono bamuyita nabbi.
For this is called a prophet.
Ninga aliko akagambo nti mulogo.
There is an attachment that is a sorcerer.
Nabbi omulogo.
A prophet is a sorcerer.
Alinga nabbi gwe bandigambye nti wa Katonda.
A prophet would have said is of God.
Naye aliko akagambo akalala nti ate mulogo.
Another word attached is a sorcerer.
Era olw'okuba aliko akagambo ako.
Because there is that word on him.
Nti mulogo.
That is a sorcerer.
Alwanisa obutuukirivu bwonna n'amazima.
All righteousness and truth.
Era nga yafuukira ddala mwana wa Sitaani, muwagizi wa Sitaani.
A child of Satan and a supporter of Satan.
Kubanga tumanyi kigambo Sitaani kitegeeza omuwakanyi.
But we know the word Satan means the devil. Contender.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Kati olabye obuwakanyi bw'obutuukirivu bwonna.
Now you see the one who contends against all righteousness.
Kubanga bubuna wakanyo obutuukirivu.
If you contend against righteousness and the truth,
oga wakanyo okola bino.
You contend doing this.
Kubanga yobalumye sure eye 10 yetugamba.
Romans 10 tell us.
Nyoro mwenda.
The verse 9.
Bakole 12.
Into verse 12.
Tukukiriza kuva mukulira.
That faith come from hearing.
Nokulira kwegamba nti owebwa obutuukirivu olw'okukkiriza.
That you're given righteousness because of believing.
So ogaana okukkiriza.
If you refuse to believe.
Ekigambo kya Katonda.
The word of God.
Otandika obulabu obwo obutuukirivu ng'obulwanisa.
Begin to fight righteousness.
Katusomeyo tuwulire.
Let's read we here.
Baruumi esula ya 10 olunyo lw'omwenda.
Romans 10 verse 9.
Kubanga bwe yatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era yatula n'akamwa ke okulokoka.
Nti kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era yatula n'akamwa ke okulokoka. Naye singa omuntu agaana okukkiriza ekigambo kya Katonda bamuwa batya
obutuukirivu?
Era omuntu bw'aba agaanye okukkiriza ekigambo kya Katonda aba mulabe wa
butuukirivu.
Kwanga tolina ngeri gy'ogenda funa mu butuukirivu.
No way you get righteousness.
Paka ng'olina okukkiriza.
Until you have faith.
Ali tolina ngeri gy'ogenda kuwagira mu butuukirivu.
No way you support righteousness.
Paka ng'okkiriza abantu bawulire ekigambo kya Katonda nabo bakkirize.
If people hear the word of God, them to believe.
Baweebwa obutuukirivu.
And they will be given righteousness.
Kakati uliriza.
Now listen.
Ye bw'aba annyonnyola mu Baruumi esula 10:17.
Explains Romans 10:17.
Agamba nti okukkiriza kuli kw'olina okukkiriza.
The other faith you have to believe.
Oweebwa obutuukirivu.
You'll be given righteousness.
Oba okukkiriza okwo kw'olina okusupportinga.
Faith you have to be supporting.
Kuva mu kwoya n'okulira ekigambo kya
Katonda. Come from hearing the word of God.
Ng'agamba bw'ati.
As he says this.
Baruumi esula ya 10:17.
Romans 10:17.
Kale okukkiriza kuva mu kuwulira n'okulira ekigambo kya Katonda.
Baruumi 10:17
agamba. Romans 10:17 show.
Nti okukkiriza kuva mu kuwulira.
Faith come from hearing.
N'okulira ekigambo kya Katonda.
And hearing the word of God.
Naye jjukira bw'okkiriza ekigambo kya Katonda.
If you believe the word of God.
Oweebwa obutuukirivu.
You're given righteousness.
Okusinziira ku Baruumi esula ya 10.
According to Romans 10.
N'olw'omwenda pa 12.
Verse 9 to 12.
Nti kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe.
For someone believes with the heart.
Okuweebwa obutuukirivu.
To be given righteousness.
Naye singa omuntu.
But if someone.
Agaana okukkiriza okuwulira ekigambo kya Katonda.
To believe hear the word of God.
Aba simulabi wa butuukirivu.
Do they remain to be righteous?
Simulabi wa butuukirivu.
Are they not an enemy of righteousness?
Era singa aziyiza.
And if they hinder.
Abantu okuwulira ekigambo kya Katonda.
People to hear the word of God.
Aba simulabi wa butuukirivu.
Are they not an enemy of righteousness?
Abamulabi ddala awedde
emirimu.
Kubanga teri muntu ajja kuweebwa
butuukirivu.
Okuggyako nga amala kukkiriza ng'awulidde ekigambo kya
Katonda.
Era singa ogaana okusapootinga.
Ekigambo
kya Katonda kigende mu
maaso. Naye
nekitegeeza oli mulabe wa
butuukirivu.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Ate singa owulira.
And if you hear.
N'okkiriza.
And you believe.
Naye n'ogaana okukola.
If you refuse to do it.
Era kituufu okyali mulabe wa butuukirivu.
Till you are an enemy of righteousness.
Kubanga wakkiriza.
For you believe.
Wawulira ekigambo.
You heard the word.
N'okkiriza mu mutima.
You believed in the heart.
Naye kungulu wakola kirala.
But outward you did something different.
Abantu babunya n'okuwunya ne bagamba oyo mulokole kala atulidde ki mu bulokole. Yaliwo okuziyiza abalokoka kubanga newankubadde yalokoka ebikolwa bye bifu. Mulabi wa butuukirivu. Kubanga kituufu okukkiriza okutaliiko bikulako okufu. Eka kati era neera bye yakkirizira
tebiriimu.
So omwoyo omutukuvu atulaba
atya?
Nti wadde otudde owulira ekigambo era oyinza okuba oteekako n'okukkiriza n'oweebwa nekibaliwa ndi kati otandisa okuweebwa obutuukirivu. Naye agenda okulaba ebikolwa kaaganya otteekako ebikolwa oyo
tumwekengere.
Kitugenda mwesiga sawa yonna simuwagizi
wafeakugenda
naye mu maaso
tekisoboka
tekisoboka. So kyovulanga mu Yakobo addamu n'akugamba
ndi
okukkiriza okutaliko bikulu ate nakukufu. Kitegeeza n'obutuukirivu babadde batandisa okukubalira tebukyasoboka. Era tebakulaba ku sayidi y'abawagira
obutuukirivu
newankubadde abakozi
b'obutuukirivu
era abagoberera amazima.
Yakobo esula ya 2:17.
James 2:17.
era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa Yakobo esula ya kubiri olunyo lwe 16.
James 2 from verse 16.
Era omukumwe bwagamba nti mugende n'emirembe mu bugume mukute naye ne mutaba wa omubiri bye gwetaaga kigasa kitya. Olunyo lwe 17. Era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde. Olunyo lwe 18. Naye omuntu alyogera nti gwe olina okukkiriza nange nina ebikolwa nago okukkirizako awatali bikolwa byo nange olw'ebikolwa byange ndikulaga okukkiriza kwange. Olunyo lwe 19. Okukkiriza nga Katonda ali mu ggulu okola bulungi
kiba bulungi.
Olunyiriri Yakobo essula ya kubiri olunyiriri lwa 19.
James 2 verses 19.
Okkiriza nga Katonda ali mu ggulu ng'ali omu okola bulungi era ne basitaani bakkiriza ne bakankana. Olunyo lwa 2. Naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliko kyekugasa. Olunyo lwa 2:1. Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa kubanga yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto. Olwa 2:2. Olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye era okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. Olwa 2:3. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kimubalirwa okuba omutuukirivu n'ayitibwa mukwano gwa Katonda. Olwa 2:4. Mulaba ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa bikolwa so si lwa kukkiriza kwokka.
Owulidde ekigambo ekyo?
Have you heard that word?
Kikutwala ku levo Mukama n'agamba nti mukwano gwange era muwagizi wange.
God said this is my friend and my supporter.
Kadijukira.
Now remember.
Bw'obona atandika okuba omulabe w'obutuukirivu.
If you begin to be an enemy of righteousness.
Otandika ogaana okuwulira ekigambo kya Katonda.
If you refuse to hear the word of God.
Kubanga nga Abaroomi 10:17 bw'atugambye.
Romans 10:17 is told us.
Okukkiriza kuva mu kuwulira.
Faith comes from hearing.
Okuwulira ekigambo kya Katonda.
And hearing the word of God.
Era n'ategeeza mu Baroomi.
Tells us in Romans.
Isuliye 10:9.
Chapter 10 verse 9.
Paka ulwe 12.
10-12.
Tera womara okubanga okkiriza n'omutima
gwo. After you've believed with your heart.
No, owebwa obutuukirivu.
You are given righteousness.
Niyo obutuukirivu obwo nga tebulina confirmation.
If the righteousness has no confirmation yet.
Tebulina kakasibwa.
It's not yet proven.
Paka ng'otunulide Yakobo.
Till you've looked to James.
Esule eyokubiri.
Chapter 2.
16 n'okumalayo.
16 downwards.
Inti nayo adokkiriza. Ne tugamba ogenda webwa obutuukirivu.
You have to go with righteousness.
Naye tetunnakakasa ebikolwa biriwa.
Proven where are the works and actions?
Kubanga okkiriza okutaliko bikolwa nga kufu.
Faith without works is dead.
Ng'omubiri ogutaliimu mwoyo.
As the body without the spirit.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Kati ye Katonda alina engeri gy'atulabamu nga tukyalimu obulabe mufu.
The way he sees us and he still has enmity among ourselves.
If
we are still his enemies.
Yet
to sit on his side and supporting him.
Era nga tulinga abakolera wamu naye obutuukirivu n'amazima naye ng'okusinzira engeri gy'akulabamu
n'embalazo
yatandise ayogera ku njiri mu bigere waremera ebintu
bye
watambulirangamu edda emputu omutwe omunene eddalu efujjo okweyagaliza wekka obulogo bw'omu famire ebikolwa
by'amadiini
n'ebyenzikiriza ez'obulimba omuli n'ebyobulokozi ebyobulimba kati n'akukebeera ku mutemwa wano ndikangulago oli mulabe wa butuukirivu bulijjo nga
tukimanyi
nti kitya mukama wange
nti
alabako omuntu bw'aba waakukkirizaweebwa obutuukirivu alina kuwulira kigambo kyange kyokka
naye
raba mu bigere
by'okyalinangiri
kyeyo gy'otambuliramu. Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Nanga kati tunulira ekyo mu kifuba mu mutima. Omuntu akiriza na mutima gwe.
Person believe with his heart.
Gwe obutuukirivu.
Given righteousness.
Nga maze ulira kigambo kyange.
After they have heard my words.
Gwe bichi byo ulira byo tambuliramu ebina kuwesa obutuukirivu.
Here which you move by be given righteousness.
Ekyo mu kifuba ekyo obutuukirivu.
Blessed plate of righteousness.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Agenda okulaba.
He gets to see.
Iraba n'ebikolwa kale.
Actions okay.
Watula n'owulira oli kusaidia
nge nkulaba. On my side I see you.
Era n'okkiriza nkiraba.
And you believe I see.
Na ye ebikolwa ebirina okulwa kuwagira.
But actions meant to support.
Akaluwa.
And the voice you're supporting yelling.
Bye ebikolwa tebyagendedeko mu buwagizi.
They did move on with the support.
umanyi okugenda mu kisaawe n'abantu
going the field with people and they sit on your side to support yet they are angered frowning their faces.
Tewali kalulu,
no yelling, no support, no there is no joy, no moat. You're like that. My goodness. You begin to ask
there's
nothing like actions to prove. I've cut the enemy.
Or
I've scored. But the supporters have not yelled, neither raised hands. Which form of supporters are these? Now we ask you today. You are on whose side? The one of the enemy of those who support and do righteousness in the truth of the word of God.
Remember,
faith comes from hearing the word of God. But the word of God is the truth. Praise Jesus much. He's told you everything and still telling you. But it's the spot you said and said here. If I don't speak it out,
they may be
supporter, but they have not reached to be considered to be one.
And
God sent his Holy Spirit to tell us. Praise Jesus.
Everything
you
had
in the word of God refused to do it. It showed your enmity towards God.
It's
righteousness and its truth.
It
showed you are not his supporter and you are not on his side. And you thought because you are present around you on his side. I'm not sure. I can't even go to trust you. Praise Jesus much. When he asked us that question, as you said, you are on whose side? That of the enemy? Supporters, workers of righteousness and truth.
And
Jesus tells us in John. John chapter 14, verse 6.
Say,
I'm the way, the truth, and the life. But the truth still is the word.
You
cannot support the word of God.
Through
believing it, and you put an action. To be given righteousness. Help many get righteousness. You remained an enemy. Though you see that you're hearing. Let's read John 14:6.
Yokane sura ya 14 olunyolo mukaga.
John 14:6.
Yesu namugamba nti nze kubo. Namazima n'obulamu. Tewali ajja eri kitange. Wabula ng'ayita mu nze.
Now
you are a supporter and the work of truth. You are a supporter of the word of God. Which is hard. Someone be given righteousness. And which is done. Someone be proven of righteousness. John 14:6. I'm the way, the truth, and the life. He told us all scriptures, all long
speak.
And the scriptures, they are the truth. According to John 5:39, he speaks as he says this. John chapter 5:39.
Kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulimu obulamu obutagwawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange.
N'abagamba kati labako.
You said now see.
Mungamba muwagira amazima.
You say you support truth.
Ukimanyi nti olina bobosita ogamba nti oyagala Yesu.
You say you love Jesus.
Yesu ge mazima.
Jesus is the truth.
Yesu bye byawandikibwa.
Jesus are the scriptures.
Kubanga bwatugamba yokane Yesu le 10 nnyonyoro mukaga.
John 14:6 says, I am the way, the life, and the truth.
Kati mazima yali
wa. Now who is the truth?
Era Yesu gogamba okukiriza ye mazima.
Jesus, you say you believe is the truth.
Na kugamba yokane suliyo eyokutana.
In the John 5:39.
Nti muno nyambya wandikibwa.
You seek me the scriptures.
Nambyo muluwoza mu muli obulamu.
Then there is life.
Nibi byogere byange.
Paul speak what's mine.
Nti mwobo wagira amazima.
If you support truth.
Muri kya wandikibwa ekikusomerwa.
Scripture, do it.
kakati weefuula otya omuwagizi w'amazima era omukozi ow'amazima naye ng'ebyawandiikibwa ebimu obiyisaamu
amaasonoja
bikola oluvannyuma naye ebyandiko byewadde biŋŋamba
ekigambonaye
nze nina embeera
zange
oli muwagizi w'amazima kweri
oli muwagizi wa butuukirivu
olowooza omwoyo mutukuvu
takulabye
obukakafu nti oli muwagizi gy'ali era omukozi awamu
naye
eri obutuukirivu n'amazima abubuusabuusa kubanga oyo yennyini mazima
yekigambo
kubanga nga bwatugambye mu Yokaana 14:6 nzekuba obulamu
n'amazimatwagala
tutunuulire amazima gano nga yewuuyo n'atugamba mu Yokaana essula
eyokutaanu39tinebyawandikwa
byonna byolaba bikola
bayibuli
byogera ku
ye era
najja akomawo nga yekigambo kubanga kigambo
ayogerwa
mu Yokaana essula esooka olunyolo
14
kigambo eyajja mu byawandiikibwa
yeyayamba
lumbi najja gye
tulikatusomeyotuwulire
Yokaana essula esooka olunyolo 14 kigambo n'ayambala omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe
yesu yebazibwe
praise Jesus
kigambo gwe tusobola okukkiriza
the word whom we can believe
tuweebwa obutuukirivu
and be given righteousness
yali ayambaddeko mubiri n'alabisibwa
a clothed flesh appeared to us
naye ng'ebyandikwa byonna byali byamwogerako dda
all scriptures had spoken of him long back
lwaki bakusomera gwogamba owagira kigambo
kyaera
kigambo kya katonda ye mazima
era
ye kristo eyajja mu muzingo gw'ekitabo
ogwamuwandikibwakolwaki
osomerwa ekigambo
tuyagala
kikola
ate
niwolowooza nti owagira
amazima
yesu
yebazibwaandi
awo wajja ekigambo kyagandi kakati obuwagizi bunze
mbutankala
era obukozi awamu ne katonda
byobutuukirivu
n'amazima ag'ekigambo kya
katonda
akubuusabuusa songa bw'owulidde mu Yokaana 14:6 nti yeko obulamu n'amazima n'akutegeeza nti naye ebyo byeyogerako byendi okubeera amazima ebyandikwa byonna byebyogera
ebyogendi
n'atunyonyola mu Yokaana essula
ey'okutaebyandikwa
byonna byogera ku nze
nze
mazima gumugamba okukkiriza
kati
lwaki olumu mumbuusabuusa nebabasomera nebagaa kino kibeere bwe nemuŋŋaana ate ne mwefuula bampagira mu
yesu
wetukiraba nga kyabuyaayo obuwagizi bwo bwa kitondo era nga bulimu n'obulabe yesu yebazibwa naga mu Yokaana essula esooka onyole
14
nze kati nayambala omubiri wadde nga nasooka ebyandikwa mwe nasooka
okujjira
bayibuli neyitibwa kigambo
kyaera
nga ge mazima
ga katonda
era nga bw'okiwulira
n'okikkiriza
weebwa
obutuukirivu
bw'okikola
ne
bukakasibwa naga bwe watusakola
ebyo
kati bulijjo oli mulabe wange
tokimanyi
kubanga mubibulaniya essula ey'ekumi
n'olw'omukaaga
n'okukiira
agamba
nti bwe yali tannaba kujja mu mubiri yasooka kujja mu muzingo gw'ekitabo ogwamuwandiikibwako omuzingo oguyitibwa
bayibuli
ekigambo kya
katonda
katusome mubibulaniya owulire
mubibulaniya essula ya 10 olunyo olw'omukaaga tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi olunyolo omusanvu ne ndyoka njogera nti laba Nzize mu muzingo gw'ekitabo ekyampandiikwako.
N'agamba nti kaakatira bako.
He said now see.
Nti kubanga ebiweebwa n'ebyokebwa tewabyagala.
For you didn't love offerings but offer.
Naye raba nzize.
But see I've come.
Mu muzingo gw'ekitabo ogwampandiikibwako.
It's written about me.
Kwega omuzingo kitabo Bible.
Scroll the book Bible.
Ge mazima ye Kristo.
The truth is the Christ.
Oyagala muwagira.
Want to support him.
Oyina kukiriza buli kyawandiikibwa.
Believe every scripture.
Ngakireetebwa mu musana gwakyo okutegeerekeka.
Which is clear.
Ngakibuulirwa. Ebiragiro bibiri ku bina.
Two to four commands.
N'okudda waggulu.
And above.
Enyiri bbiri ku nnya.
Two to four scriptures.
N'okudda waggulu.
And above.
Okuva mu ndagaano enkadde.
From the Old Testament.
N'endagaano empya.
And the New Testament.
Kati gw'ogamba otya?
Now how do you say?
Nti oli muwagizi wa butuukirivu.
You are a supporter of righteousness.
Era w'amazima.
And of truth.
Nga okukkiriza okuba mukulira ekigambo kya Katonda toyagala.
Faith come from hearing the word of God you don't want.
Ate nga bukkiriza.
And when you believe.
Owe bw'obutuukirivu.
You are given righteousness.
Ate nga buweebwa obutuukirivu.
If you're given righteousness.
Bukakasibwa olw'ebikolwa.
It is proven by the actions.
Eby'obutuukirivu by'okolerako.
Righteousness you do.
Naye singa olemererwa.
But if you fail.
Kitegeeza bulijjo oli mulabi wa Katonda.
All along you're an enemy of God.
Newankubadde nga watuula okuwulira ekigambo.
You start to hear the words.
Step eyokubiri.
The second step.
Eyokukkiriza.
Of believing.
Nayo n'ogikola.
It you did it.
Naye ekizibu.
But the problem.
Ebikolwa ebikakasa.
Actions to prove.
Biraga nti okyali mulabe wa Katonda.
Show you still an enemy of God.
Oli mulabe wa Katonda.
An enemy of God.
Okirivu na mazima.
Righteousness and truth.
Wali waganda ye nedda nabo.
Someone said but no.
Chogame banga lyo nantu de nkyali mulabe.
All the long I've sat I'm still an enemy.
Katonda alabe ebyaliwo n'ebirungi.
God sees what we are those are and those.
Kati amanyi bulungi bobo China embale ezo sawa yonoge na foka waka wa mtawana
nyo. Character any time you're going to be very very dangerous.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Katumale bebulani yo ulire.
Let's finish Hebrews you here.
Bebulani esura ya 10 olinyolo omusanvu.
Hebrews 10 verse 7.
Nendio kanjogera ntiraba nzize mu muzingo gwa kitabo ekyampandiikwako okukola byeyagala ayi Katonda. Olunyolo munana bwayogera waggulu nti sadaka n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala so tewabisiima ebyo bye biweebwayo ng'amateeka bwe gali. Olw'omwenda n'alyoka ayogera ntiraba nzize okukola byoyagala ajawe ekyolubereberye alyokanyweze ekyokubiri. Olunyolwe 10 mu ebyo byayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi gumu.
Yamutegekera omubiri.
He prepared him a body.
N'ayambala omubiri.
And he clothed flesh.
Naye ng'ate okusooka.
Yet
yajja muzingo gw'ekitabo Bible.
He passed through the scroll of the Bible.
Endagaano enkadde.
The Old Testament.
N'alekawo muzingo.
And left the scroll.
Ogw'okubiri endagaano
empya. The second the New Testament.
N'agatta neyeekola kigambo
kya Katonda. Joined up he made himself the word of God.
Kati nga bw'oba.
And if.
Kube ku side ya Katonda.
You are to be on the side of God.
Nguri muwagizi.
And you are a supporter.
Ero mukozi w'obutuukirivu.
And the worker of righteousness. And the truth.
Oyina okubanga oli muntu akuulira kigambo kya Katonda.
A person who hears the word of God.
Bwomaro kiwulira.
After hearing it.
Okikiriza n'omutima gwo.
Believe it with your heart.
N'oyebwa obutuukirivu.
You are given righteousness.
N'ononya obukakafu.
And you
obunakakasa obutuukirivu obwo.
To prove that righteousness.
Byebikolwa.
They are the actions.
Ebyokukirizo.
That believe.
Ebikolwa ebyobutuukirivu.
Acts of righteousness.
Nebali okabagamba nti oyo katukitegeerera ddala. Ali kusaidia.
He's on our side.
Nene bwotwala eddala lyasirira okutuula mu kigambo kya Katonda.
Sitting in the word of God.
N'owulira.
And you hear it.
Ninga ebyokukiriza byo biri awo.
Living is hanging there.
Worobozamu kino nja
kikiriza kyo. You choose out to believe this I will not take it.
Manyi ze nkyali mu ebyange
kati. I still hold my mentalities.
Bakulaba nga bw'oki ali omulabe.
See how you still an enemy.
Katonda tomuyita fara.
Don't call gods an amateur.
Era Bible egamba.
The Bible says.
Ndi Katonda tebamukola ki tebamumokinga.
God cannot be mocked.
Katonda tasekererwa.
You cannot mock God. What you sow, you reap it.
That you are
not the seed in you will blossom.
That's
to ruin, devastate it early.
Amanye sigeyo ngabwe yero lino bwojiremera olino jikungula
kati
asobola kulindirira.
You cannot wait for that.
ekule muli mpora emale wa mazima
after it consumes the entire truth.
Yesu
yebazima. Praise Jesus.
Era ina watu gambira.
This way tell us.
Mukongolani.
Whom you mock.
Temuliza dili achi bine tumubuza.
Are you offsprings of evil?
Tuliza dili achi
bine. We are offsprings of the evil one.
Naga wange.
He say you.
Kubanga ukuva ko. Mwagala okukola emirimu gya kitamu.
But you want to do the works of your father.
Ukuva mu ruberebere ye musi.
Right from the beginning. Era
tanywerera mazima. Namwe mbalaba temuganywerera mukati musagasagana.
Don't stand strong in the truth. You always moved every time.
Ekyo kyetuisize za dede ye kibi.
What we are called children of God.
Kyera tuli wantu tudeka tunatumukongola.
You are mocking God.
Kwegamba ya. Gworabanga wanishe mikono njo wagira katonda.
Yaraba
amagaru.
He sees your fingers pointing
to the Lord ja wangu na Mose.
You could not win in the world. How does he spot it?
Eyi Isaiah meke.
It's Isaiah words.
Mukongola.
Oh, are you mocking?
Jituwe. Bakuwe. Okay. Isaiah 57 verse 4.
Isaiah 57 verse 4.
Isaiah 57 verse 4.
Isaiah 57 verse 4.
Muzanyira kwani. Ani gwe mukongola. Ne mumusomoza.
Mukongola.
You
musomoza somoza.
Challenge me.
Isaiah 57 olunyiriryo olokuna.
Isaiah 57 verse 4.
Muzanyira kwani. Ani gwe mukongola ne mumusomoza. Temuli bana bakusobya. Zadde lya bulimba. Olunyoro kutano. Mwe abeletera okwegomba mu mivule. Wansi wabuli mutyo gumera. Abatira abana mu biwonvu wansi wenjazi. Wansi wenjatika zenjazi. Olunyoro mukaga. Mumayinja amawewevu ag'omu kiwonvu we wali omugabo gwo ago kye kitundu kyo ago ge wafukira ekiweebwayo ekyokunywa ge wawa ekirabo ndiwo oyawoyezebwa ebyo nga bibaddewo
mututudde mu kigambo
kyowetuliebyalababyemukoa
mulina emitima emikakanyavu
temukyoomumala
nemujja mukama
tugambaanigwe mumanyiramukongolanogane
mukama tuli mukumanyiratuli
bawagizinanze
emikono gye muwanise endaba
munkolawenanga
mwe temuli zadde lya kibi mwe abaana b'okusobya kijja kitya
nti
nze mbalaba erimumalaano okuwulira
byemagambanamudde
eri nga mwogera
byemwagala
era naffe abaweereza n'atugamba
abo
be mulaba babayita luyimba olunyuma naye nga tejjukira ggwe oyinza okubata onnalaba naye katonda kyalengera mu ggwe agamba omumanyira
otuuka
otya omufera omutima mbu ogumuwadde ninga okutuula owulira ekigambo
kyakatonda
toyagala
bw'oba
oyagadde okutuula
owulire
okukkiriza weerobozaloboza
what you want
atera ne bo byore boza nabyo ne bikulemera okukola nanga
fail to do them
una manyira ni
what for realize who
era ni gwa kongola kongola nga yefura ali kusaidia nga ninga mulabe sawa yo nachigena fuka lucifer
time it's going to stir up lucifer
uwangi
friends
uroza cho uri kusaidia
you think you are on whose side.
Yes, you have been.
Praise Jesus much.
Kubanga bwamara nagamba.
For after he says,
ekimu ekituyise ebyo wano.
One of why we've been called here.
Najja kugamba ekintu nayo kyota naba kulaba nti okifuuse.
There is something you've not yet seen, you've become it.
Yeyogera mu Yokane suli omunano nyoana mwenya nagamba bwana.
John 8 verse 44 he said this.
Yokana esula munana olunyolwana mwenya.
John chapter 8 verse 44.
Mwe muli ba kitammwe sitani. Era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe.
N'agamba mwagala.
You said you want.
Mwe muli ba kitammwe sitani.
You are of your father Satan because.
Mwagala mbalaba.
You want, I see you.
Mwagala okukola okwegomba
kwa kitammwe.
Temunakola na ye.
Not yet did it but.
Mbalaba muna
atera. I see you are about.
N'agamba ye twagala.
Say we want. We have not yet begun the desiring of Satan.
This year.
But
if I tell
you what to do and you refuse them,
they
distract the marriage,
they
distract the
single,
do like this,
and they refuse to say,
oh, still you want to do what Satan desires to do, the evil things. You know my supporters, I have not admitted that.
As
he teaches his instructed
tribe.
Now he said now,
I will
not prove the support of Satan, I refuse.
He
said, Apostle, you see, all these people, after I came from the vision, I sat down,
I wanted to
act with him from the far where the voice comes.
No.
After we do what angers God,
if you speak with him,
the voice is very far,
and
you have to pick it from far. Have you ever gotten
that?
If you speak with someone, if you draw close to them, you can slap them just. Someone makes you speak, but
voice,
you don't want to remove it out. And you have to bring it from far. So now, Apostle, you see.
These
people, if they say they're on your side,
which
is the support of righteousness, then the truth of the word, why all this long, everything I said to teach, and they chose out some. Some
of
them say they have believed them. They sit their hearts and they believe.
They refuse
to do anything.
Others
do better spiritually. What they want.
Now,
the support of these where we go, how are you sure of them?
And
if you see this way, it's good we see ourselves in the things.
Don't
just ourselves and you.
You've
moved like that as you've so far had. Your support, can it be proven before God? You too, you are sure that you are a real supporter? Praise Jesus. I see you want to do. You
haven't
done, but you are sinners. If you continue I will be changing ahead. At least rebellion is like a sin of witchcraft. You did even fight openly. You surpassed a wizard. Let's finish verse
4.
John 8
verse 44.
Oyo kuva ku lubereberye ye Musi. Sote yanywerera mazima. Kubanga mazima tegali muye.
Ntite yanywerera mazima kitegeza.
Stand in truth with me.
Amazima ne yali agagenze.
He too has been in truth before. He supported it even. The first preacher preached by the Spirit of God.
Satan
was the minister of truth. And the one
is
ever seen righteousness. And this is righteousness of God.
But
truth and all righteousness ceased to be with him. The Spirit was inside him. of desiring to become gods. It came consumed all righteousness. The thing you see as a small seed of sin, you compare it like a drop of salt. Throw it in milk. This is milk of the word. The other seed, it's like salt. You're going to mess up everything you have, you kill it.
Count
that seed like oil. Paraffin powered in milk. Even a drop like this, all the milk turns to dye. It turns into petrol. It smells like petrol and paraffin.
It's
nearing death.
God
is not really waiting for us. He sees all as well.
Because
not come out, single out one by one.
You
to where you sit, you feel it and hear it.
Even your
name it, you've seen it, you never knew that you had it.
You are an
enemy of God, yet you
have
not
realized
it. Yet you see a supporter, me too, I was so surprised in the vision.
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
He
did stand in the truth.
This
man knew of truth.
Now
you understood of it.
To
hinder you, stand strong in it. Then you turn an enemy.
Not yet supported me.
For me, I see where you're heading to. Your support, I'm not sure of it. Let's finish this verse.
John 8 verse 44. Kubanga mazima tegali muye. Bwayogera obulimba, ayogera ekiva mu bibye. Kubanga ye mulimba, era kitaye w'obulimba.
Now the problem.
Didn't
abode in truth. For it wasn't in him. That moment, how was it?
He
didn't abode in truth and it wasn't in him.
He came
back in it. He did allow it enter in him. The preacher says, Those we know them. You're seated there. You're claiming you know them.
You're
in the shoes of gospel of Lucifer. Compare with the gospel of God. Now you go first in your Bible colleges. Now you remember what you studied there. And you begin to compare. They don't connect at all.
Say,
I cannot totally become someone who doesn't understand. I have to remain at least.
The sense of understanding of a level at least.
Compare with themselves in my throne. Until I know it. What is he adding on today? We
still
righteousness.
It means
all righteousness, we have finished it, completed it. The journey went for 7 years. I'm about me to complete the 7 years. And when I finish 7 years, I would go tell people, me too, I moved and we studied.
The
apostle all along, he says, the journey of heaven, the journey of salvation, the journey of me and you. Me too, I'm involved in it. But is it you? It is yours in which way?
Kuanga ruwa tambura ruwa ruwa kuri tisa kunsiwa ugendo kutai.
What brought you in the world? You go back.
Nesiku ugendo kurure okurure torobi.
God will bring to reveal it.
Karika tunda yari nengeri jia kura.
God has a way says you.
Guocha wakana ndori mulebe wewe.
I cannot yaga. But he said,
you are the one who is enemies
for issues of explaining.
Katu inazi chusoka kaso
change them and manifest your support to God.
Yes, you have seen.
Praise Jesus.
Chitisa.
Is it something causing fear?
Chireto kumanya bo yimiridi.
Brings to know how you are standing.
Chireto kweke birobo jali mukukiri.
Check yourself whether you're still in the faith.
Obaneda.
Or not.
Wangu inza nova mukukiriza
ngatonda manya. You may get out of faith yet you have not realized it.
Umusajja tayanywerera
mazima. Man never bought in truth.
Mbarete gali muyi.
And it wasn't in him. How come
Chije
that?
Chitanga ti yaganu
he
ilamu,
did abort it and muli. It wasn't in him.
Omanyo tula muli.
You not to sit in there. Yet he closes doors to it. Closed ears. I will not hear. I will not take it. You are seated here. Even some things you say. But those books have not written them down. Let me tell you, God sees you. And he sees your
inability.
Your heart
and
you keep moving around the wonders. They
are
still moved when they are teaching. And you go on the shop. You buy water. And you come back sit in it.
That we are
hearing truth. It knows you. Right from A to Z. Psalms
139.
He says surround you in the front and your behind.
No one
doesn't know which cometh on your mouth.
You did what you think ahead.
He saw you how you appear.
Strategy
in the way you move in him. How you an enemy holding on a big fight. You want to pierce your apostle.
Yes, he was
raised Jesus.
Reached
on the issue he spoke of.
That
even though your child apostle, or your wife, or your friend, or your brother, if they are not for the sake of truth, to believe it,
ask
the word of God is, and to do it, they are your enemy.
They will do
what's not in the word, and the enemy will pass in that hole. And it will reach you. And he said, you see,
Simeon,
he was a sorcerer. And he turned to believe. Simeon didn't abandon his
sorcerer.
He even hosted apostles to his home. They slept in his home. What is most harmful
is that
still the poison is never gotten of sorcery out. What?
Is the
apostle sleep in his house?
Yeah.
Yes.
The
apostles had not spoiled it initially. Let's bring money.
I
give you money, sell me the power of the power. That's where the Holy Spirit opened their eyes. This one is an evil person. All along he slept in his house. Let me show you what happens. Go in the act, see what happens. You may even host ministers of God sleep at your house.
Yet,
you are not a supporter of God.
Yesu yebuzibwe.
Praise Jesus.
Goroza bino sibyantisa.
Think it's not very threatening?
Atenga bichuse emetima.
And they change hearts.
Yijibademi kakanyavu katwa watu ina gone.
Hadn't now you have to get softened.
Butubanga tuliba kuwagira Katonda.
We are to support God.
Nzejo chenna sala okora.
That's what I decided to do.
Sina side ndala ya kuwagira kujaka ichigambo cha Katonda.
Support except of the word of God.
Nchikiriza.
And I believe it.
Okuchikora.
To doing it.
Nkakasibweko obutukirivu.
Era
nokuyamba banje okuyingira obutukirivu.
Help me enter righteousness.
Sagara doleka mo runyiriri.
I don't want even to ignore in a verse.
Bika tumesule na eyo munana
Acts chapter 8
atugamba bwati kumusali ku olugano no Simeon.
Ask this on this brother Simeon.
Bika batumesule munana olunyoro mwenda.
Acts chapter 8 from verse 9.
Naye waliwo omuntu omu erinya lye
katubukemu
obudde. Keep because of time.
Ule 18.
The verse 18.
Bikwa batume Sulemunana unyore 18.
Acts chapter 8 from verse 18.
Na Simoni beyalaba ngolo kusibwa ke mikono. Ja batume bawe bomo yo mutukuvu. Na baletere feza. Olinyore 19 ngagamba anti mumpe nange amanyi gano. Buli gwenna sanga ke mikono awe wengo moyo mutukuvu. Olinyore 2. Na ye Petro namugamba anti feza yezikirire nawe. Kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Olunyo lwabiri mu olimu. Tolina mugabo newankubadde okugabana mu kigambo kino. Kubanga omutima gwo si mulongoofu maaso ga Katonda. Olunyo lwabiri mu ebbiri. Kale weenenya obubi bwo osabe mukama waffe. Pozo olisonyiyibwa ekirowoozo eky'omu mutima gwo. Olwabiri mu esatu. Kubanga nkulaba oli mususa. Ogukawa ne muvuba yobubi
ne bamugamba kubanga nkulaba gwe.
For I see you
ori mushusha.
You are a bitter person
ne muvuba ye kibi
munda. And in the root of sin
gwe aya
my goodness
ningo nogura ba.
Yet this one you see
eri waguru yali morogo mbonachi nakiriza.
He was a sorcerer that he believed
ne yinga ibintu bichali yeso mu mutima.
Things were still in the heart.
Katudde okunyoro omwendo.
Let's get back to the verse 9 you hear.
Gwe wachuka obo kyali mu bintu byobulabe
nga tomanyi. Change or you think instill in things of enmity yet you don't know.
Bikola batume Sulemunana olunyoro omwenda.
Acts chapter 8 verse 9.
Naye waliwo omuntu omu erinnya lye Simeoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo. Naawunikirizanga eggwanga lye Samaria ng'agamba nti ye mukulu. Olunyoro 10. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Olunyo lw'ekkumi n'olumu ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawunikirizanga n'okuloga kwe. Olunyo lw'ekkumi n'ebiri
Simeon yali mulogo.
Simeon was a sorcerer.
Eranga alina n'amaanyi g'ekizikiriza.
He had powers of darkness.
Nga abantu bagukwotinga mbu maanyi ga Katonda agasinga obungi.
The great power of God.
Naye olw'okuba baayite bawula maanyi ga Katonda aga Sitaani.
It's the great power of God and of Satan.
Naye nga ye yali mulogo.
Yet he was a sorcerer.
Wabula mu lunyino olw'ekkumi n'ebbiri.
But in the verse 12.
Bible yegamba bw'eti.
Bible says like this.
Bikwa batume Sulemunana n'onyoro ekkumi n'ebbiri.
Acts 8 verse 12.
Naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo ne babatizibwa abasajja n'abakazi ne Simeoni yennyini n'akkiriza. Bwe yamala okubatizibwa n'abeeranga wamu ne Filipo. Bwe yalabanga ebyamagero n'obubonero obunene obwakolebwanga ne yeewuunya.
Owulira
you've heard
Simeoni naye n'akkiriza.
Simeon also believed.
Okukiriza kwalimu.
Believing was.
Yawulira ekigambo.
He had the what?
Nakkiriza.
He believed it.
Obutuukirivu tebagenda
bubuwana. Righteousness almost he had it.
Banaatera okubumuwa.
Almost to get it.
Naye confirmation yabikolwa eri bigenda kuleeta
obuzibu. Confirmation evil acts are going to disqualify him.
Yesu yebuzi.
Praise Jesus.
Nakkiriza ne bamubatiza.
He believed, he got baptized.
Gundi wabatizibwa
no. You were baptized.
Naye ndekati watana nakakasa ndi
oliwo. God is not proven that you are his. Someone will go back one up now. How long that is what I am on?
Yes, you must be.
Praise Jesus. Now what followed is this.
Acts chapter 8 verse 14. Bwe baawulira nga e Samaria bakkiriza ekigambo kya Katonda ne babatumira Petero ne Yokaana. Olunyo lw'ekkumi n'ettaano, nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa Omwoyo Omutukuvu. Olunyo lw'ekkumi n'omukaaga, kubanga ayitannaba kubakkako n'omu ku bo, naye bubatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunyo lw'ekkumi n'omusanvu, awo ne babassaako emikono ne baweebwa Omwoyo Omutukuvu. Olunyo lw'ekkumi n'omunaana, naye Simooni bwe yalaba ng'olw'okusibwako emikono gy'abatume baweebwa Omwoyo Omutukuvu, n'abaleetera effeeza. Olunyo lw'ekkumi n'omwenda, ng'agamba nti, mumpe nange amaanyi gano, buli gwe nnassangako emikono aweebwe ng'Omwoyo Omutukuvu.
Owulidde?
You've heard.
Ye bwe yalaba nga bano bassaako emikono,
when he saw these lay hands,
n'aleeta ekikolwa eky'obulogo,
brought an act of sorcery.
Kubanga amanyi g'ekizikiza bagagula
bubuzi. The powers of darkness are just bought.
Ogula ejembe
obuzimu, demon
ukolere sente oba kukolere byamagero.
Work money for you or miracles.
Najja ebikola by'obulogo.
You brought an act of sorcery.
Naleta sente bamuguze omwoyo wa Mukama.
You brought money that is sold to the spirit.
Teyafangayo kuwulira kigambo kya Katonda.
Demand to hear the word of God.
Asobola okukkirizibwa mu maaso ga Katonda.
That will be accepted before God.
Ndi ayongera okukkiriza ekigambo kya Katonda n'ebikolwa byakyo asobole okuweebwa Omwoyo.
Ye
agamba ezi nkola nze mmanyi ebintu tulinenge gye
tubikolamu.
Bano lwe bakizuula nti wadde Simooni yakkiriza ne bamubatiza era nga baasulanga
wuwe
n'ayitanga nabo, Simooni
takyukange
mulogo akyali mulogo ate mulabe
waka. The next verse says,
"Bikwabatume esuleyo munana olunyiriri
olwabiri
olwabiri."
Acts 8 verses 20.
Naye Petro namugamba nti, "Efeza yezikirire nawe, kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu."
Olaba wagwanira n'okuzikirira.
See, we have for destruction.
Ninga baamubati juzi yakkiriza nimumatiza abaddaayita n'abatumi.
Guys, they may move with the apostles.
N'okubasuzeewo abasuza n'abajulira emmere buli
kimu. Homey serve them forth.
Ninga ate simuwagizi wa Katonda.
God is a supporter of God.
Karuba olunyoluddako.
Let's see the next verse.
Bikwa batume esula ya munana olunyiri olwabiri mu olumu.
Acts 8 verse 21.
Tolina mugabo newankubadde okugabana ku kigambo kino, kubanga omutima gwo si mulongoofu maaso ga Katonda. Olunyiri olwabiri mu ebiri, kale weenenye obubi bwo obwo osabe Mukama waffe, mpozi olisonyiibwa ekirowoozo eky'omutima gwo. Olwabiri mu esatu,
n'ekirowoozo obulowoozo.
Even a mere thought.
Olowooza biki ebitali mu kigambo kya Katonda?
What you think which is not in the word of God.
Mulimu n'abeera n'agana.
Maybe someone here understand now.
Olowooza ekyo ekintu mutume yandikikozebwa
kiwa. That big apostle would have done it.
Ogerageranya otya akola ebintu ebiri mu kigambo n'ebirowoozo
and your thoughts.
Ekintu kye nkoze.
The thing I've done.
Kyawandikibwa.
It is written.
Gw'oli mu birowoozo.
You are in your thought, you're thinking.
Kyandibadde kikolebwa
bwe kiti. It would have been done like this.
Wajimanyo singano w'oluganda.
You know, you find a brethren.
Bayimiridde nga
mukunganiro. They are standing in the synagogue here.
Boogereseganye.
They are speaking to each other.
Omugabo wandifunye akatebe ne
mutuwa. They would have gotten a seat to sit down.
Nanywa mutume naye baya baki.
Also to what is wrong with him?
Katuyimiridde wabi.
Now, are we standing in the wrong position?
Tuyimiridde
tuwoge. We are standing chatting.
Naye njagala olowooze bwota.
I want you to think like this.
Genda mu restaurant y'okuliramu emmere ya bulijjo.
Restaurant of eating usual food.
Otuuka oyimirire wakati.
Begin to stand in the middle of it.
Abakula abagamba bati.
Those who see you, they say what?
Musajja
omutwa. This man, the head, not normal.
Bakusubiroze mu restaurant
eza tuula oya. Sit and eat.
Oba tuula mutese.
Or sit and begin to plan your things.
Siwe chidi?
Is it not that?
In a restaurant ya kigambo
cha restaurant of the word of God, not that?
Tetwaze kulya.
We didn't come to eat.
Twaze okugula na watali bigula.
Buy without nothing to buy.
Kati aba no da muri eri.
See how you stand in there.
Atenga Isaiah nyaga.
In Isaiah 4 is
there. Yaliti kaka echi tibo guru.
Kukunganira. Upon the synagogue.
Yawe echi tibo.
He honors it.
Weto wa chitibo. Kino chisawe.
Honor, this is a field. And remember, God is of order. God is of order. Time of standing you stand and you praise. Allows you to stand.
And
time is allowed you to stand, you are standing. There are even seats, but you are standing like poles.
Later.
Others on the pulpit up here, where they start to speak.
Ekigambo
kya Katonda. The word of God. And you come here. Another laughs.
Ngogamba ali mubara.
You may think they're in the park. If someone sees me, they say,
of course you cannot
stop us standing. I do what I feel I want. We do the word of God. Don't do what you want. Don't speak what you want.
We speak
not going beyond scriptures.
No,
you can have your thoughts. Compare it with the word of God.
Ekigambo kyange,
the word of God,
sinyondo,
is it not a hammer?
Si muliro ogwokya, mulese ebigambo bya mubigeragerane.
The words compare them.
Look
at these, my enemies.
Obadolozi obulabi butandika.
Name it begins out. You can be an enemy of God, and you don't know till it's the one who tells you that you are.
Tell me how to ndoza.
Don't be that thing.
At least
get the mindset of Christ.
For
it's what is in the word.
And you
need to give us the thought
which
come from the word of God.
I feel this.
It would have been like this.
What
do you
do
like that? Yeah, I don't bring thoughts for myself here.
I want
to tell you this. It's never there. And it will never be there.
And
now you
imagine
you could not easily spot it. That scripture would have been explained like
that.
That's your mindset and thought, which is very dangerous and harmful.
First,
get the mindset of Christ in the world.
John
15:7. Abide in me and my words are in you.
Words
of Christ of the Scripture. You can release the rightful mindset.
That's
of Christ himself.
In First Corinthians
chapter 2 comes. You have the mindset of Christ.
You think
it will fit there,
and
not in the word of God.
It's not
brought out its light
well.
That
thought
is still an enemy, very harmful. Even the thought alone,
you have
is very harmful. You repeat that verse you hear.
Acts 8:21.
You hear of the thoughts.
As you compare the thoughts with
the word of God.
He
asks you that
what
be equated with weeds.
How
can you get the word of God? Compare it with your thoughts. I think it will appear like this. God, you make him appear a fool. What explains them all right?
You know,
that's to
get,
and that is Satan.
Satan
is the one who contends against.
The
thought you bring to contend, it comes from Satan. The next verse says, Acts 8:23.
Kubanga nkulaba oli mususa, ogukawa ne muvuba yobubi.
That
we see you.
The
bitterness of sin is in you. Even your bounds.
They have never
set you free all along we've been with you. After he told them, pray for me, whatever I've spoken about me never comes to
pass.
He's the one who tells you, pray for me. All that is stubbornness.
All the
times he rebuke you what you've done.
Say,
Apostle, you pray for us. Perhaps we shall settle.
Let's
finish that verse we see.
Acts 8
verse 24.
Simoni n'addamu n'agamba nti munsabire mmwe eri Mukama ebigambo ebyo bye mwogedde biremu okumbaako
ye yaddira kubiziimuula
ebigambo
byammwe
those your words if spoken
I don't know what you were
that is how you were out there that the words of apostle
ne bandange oyinza okuba tomanyi kutusobola kwekeberamu bulabe
ndowoozi
okwekeberaengeri gy'otandika
obulabe
nga towagira tobanga na kusaidi ya katonda
atakulabayo
tugenda kuweereza ku kulwamanga
gonna we are going to serve on behalf of all the nations
okwekwetibwa okuli ku ggwanga lyaffe lya
Uganda all on our nation Uganda
kuteekateeka amawanga gonna olw'okudda kwa Mukama waffe
Yesu Kristo
katonda ayagala kusumulula medias
God wants to lose our medias
focus of God TVs
focus of God televisions
and radios
and radios
niyagamba
but he says
tanaka kasanti dalo liko saidi okusindira kubwa kunyonyola
Ruben you are on this side according now we explain
ono Simeon gora ba yali asuza na abatu
this Simeon you see host the apostles we
ingira musule ye 10 olabe
enter in the chapter 10 you see
nga basula we bali
au he slept at his house ate as his home
na yenga sebo
but
chechirichi yangambye ntikabe wa munyumba yo
one of your households
bwabata sobola kola mazima go nagali mchiga
you all truth in the world
okuwagira obutukirivu
support righteousness and truth
naga ulira nakola
the year of them do
nkaka sasawa yonaso kufukire kizibu
any time they will come become a problem to you
sigamenti abo munyumba yange
mwali my household people are like that
o manyi mubere yo ngamufuna ebitu ekifula
ne out there turning things upside down
mwinzokane mugende lina bidebula mukazi
wange out go to prophet Deborah my wife
baba de bagamba
they were speaking you
abantu mwe
not you people
ekigambo ekyo kyayogedde
that's how the word spoke
nite chigamenti atoyo goli naye kati watu bwa
the one you are with is like that now
ubura kitu buulira fenna
tracts all of us
mchitugamba temweyi bana
tells us to not
nibobosuza mutume wa katondo banabbi bamuweereza
on the minister's
plate temweyi balira kwecho inoka kasango oterera
don't that prove you align yourself
kati some tulabe
let us read we see
biko yatume sura ya 10
acts chapter 10
biko yatume sura ya 10
tuvude kulisoka
we come from verse 1
biko abatume sura ya 10 onyolisoka
Acts chapter 10 from verse 1
waliwo omuntu mu Kaisaria elinyalye Kuluneliyo omwami w'ekitongole kyayitibwanga Ekitaliano olunyolo kubiri omwegendereza atya Katonda wamu n'ennyumba ye yonna eyagabanga ebintu bingi mu bantu n'asabanga Katonda ennaku zonna olunyolo kusatu oyo n'alaba mukolesebwa mu lwatu nga musawa yomwende yemisana malaika wa Katonda nga mujira nga mugamba nti Koruneliyo olunyolo okuna namwe kaliriza amasoge natya nagamba nti chichimu kama waffe namugamba nti okusaba kono okugaba ko biri nyolo okujukiza amasoga Katonda olunyolo okutano era kakano tuma abantu Yopa oyiteyo omuntu Simoni erinnya lye eryokubiri Petero olunyolo mukaaga oyo yakyazibwa omuntu Simoni omuwazi wa maliba n'ennyumba ye eriranye ku nnyanja
Yes, you ever see.
Praise Jesus much.
Yabuga katgenda eri makaga
Simeon. Go in the house of Simeon.
Oma Simeon oyo yali omurogo.
Simeon was the sorcerer
before. Yali akolera nyumba bintu bya maliba omanya abarogo ngabo
bamanya. Imagine things of skins as no sorcerers.
Ngachecho busubuzi cyakora aside.
The business was doing aside.
naye ekyamwanirisa ba Peter bano naawulira n'enjiri
bali
bafananyako erinnya
eri they had a commonality of the same name.
Ono Simoni Peter no Simoni
even the other Simon the sorcerer
jibali bakampingira danga
jibali. That's where they come to lodge in his house.
Ni omusajja nga tatereera
the man had never settled. At this point, you be careful because
sat
on his side, but the support was not there.
Ngagamba tulikusaidia.
They said, we are not on his side.
Tulikuyamura.
We are of the enemy's side.
Okulemerwagira obutuukirivu n'amazima
g'ekigambo kya Katonda. Righteousness and truth of the word of God.
Ngatukirize ekigambo nga bwe kituweereddwa.
Believe the word as it's given.
Netuteekako n'ebikolwa.
And we put on actions.
Netukira okubanga tubuliddwa ebintu bingi.
Done immediately for we've been taught many things.
Netukwiga tubadde obuzibu nga buli yeyo mitima munda.
Problem has been inside the hearts.
Nga yaraba ensiga ey'obulabe.
This is the seed which is of enmity.
Jayogera ku Galatia nga agamba.
This in the Galatians
it says,
God cannot be mocked.
Kubanga kyosiga.
For what you sow is what you are to reap.
Naye bwayogera mu Yobu 20:4 agamba.
Speaks Job 24 he says,
ndio mosana gwagwe kuramu na ekizikiza.
That light arose together with darkness.
Na agamba naye ababa mu kubbo.
He said that some of them
bali barabe ba musana.
They were enemies of the light.
Wayogera mu Yokana.
When he speaks in John.
Naga ndi bali mufi.
He said they were in us.
Na toruvanywa ne batuva mu kubanga ekitufu.
After moved out of us.
Wade bali mufi te bali bafi.
Both they were in us, they were not for us.
Ni uza ba marabanga chi batumi.
Think they took how long in the apostles.
Watu jotani kia kuna
kuwa. We shall begin the other day, Wednesday.
Bali mubo.
They were in there.
Ne ating muna te bali ba.
They were not for them.
Mukama akuwa mukisha.
God bless you. Thank you for coming.